Your boy.
Westside Music Blog. .net.
Be Roxy.
An energetic rapper. Your smack boy Gabo. Your rich girl Roxy Madi. Emu Roxy.
Get it. Before independence, miya kaya kunyima Zambia ba ya dishire kubidele. Then imu 1960s. Before independence, waka unda batambwile. Then after some years, kushire ba president mwana wansa. Zambia ba yurile kana wa wifeti kwa uchiwe kama keura hongana. Tomo kwezanga chulo chapifu, chulo chinalili sanga batu. Before now Zambia's back to normal. Mamo ya ba new president vetu.
Because of you, Zamba's back to normal. Wasakile kukuone saba na hondo. Wikomo wasako watu wasa na komo. We are happy to have you kumichima kwa tujomo. Kuvatu jome kolo wezi wapanaisi. Fulfilling your promises precisely. Magunduruzi wa alingi hoti. Kadalizi muyobe una ilingi avoid. Now the whole Zambia is happy for you. If this song that I'm singing is just for you. Muisri ya Zambia we number one. May God bless you because you are in the world. And the energetic lover.
Yes, I'm not saying what you should get.
Naveng semiri mama kuluti miti. Vanengi la miri mo epemaneti. Aka ine utuunde masoji. Tua play na kuri la mesu yetu poji poji. Unime makadazi watu yangi san. Kuya mustashi nyetu kutufote san. Musina na valini machauti. Apilenga bossi ya choka kuti. So, haka ine yove mila kuweka. Kaweshi na kutasha nishichoka kuweka. Mata zembe na hiru kamono. Mubia pilenga kubati vose jinovili no more. Anona watu na kivabia vivulu. Waka miri mocheka chivengila fulu fulu. Kapuye kulinunga kuri kwata kwata. Musina vina kumuli sana papata.
Yadishire kubidele.
Aha.
Then imu 1960s. Before independence waka unda batambwile.
Let's go.
Then after some years, kushire ba president mwana wansa. Zambia ba yurile kana wa wifeti kwa uchiwe kama keura hongana. Tomo kwezanga chulo chapifu, chulo chinalili sanga batu. Before now Zambia's back to normal. Mamo ya ba new president vetu.
Recruitment as you said.
Download
free education as you said.
Music
Aka in the chilema.
Aka in the chilema.